yande joni wittodi e minta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar Dianganta on. Nder koye kibaruji men ni, horeɓe kawjiɓe e fi durwidiɗde e jaynare nder leydi Niger halsiya hande subana holli golleji ɗi waɗi ko duuɓi waɗiɗi e nogay ɗum ɗo gam barke ñalane ittanani durwidol e jaynare nder le e duniyaru. Polisiɓe maraɗi deki jungo e bandiji jeɗɗo gon noon ni ɓe leydi Niger, on nanan famaka procurel mo leydi Fantini. Yewtere men pindinol on keɓan laaɓal noon ni dow ƴewtinaki gonɗi no waɗe dow filla cellal noon ni ɗum ɗo gam faddo raaɓo ñaw coronavirus, on nanan famaka heɓa ton ɓangguere maraɗi. Nonno hakke mon noon golle mon noon gi on giɗa jaynari ka woni ko tuuga hitane hikka barke ñalane ittanane gam durwida jaynari nder leyɗe duniyaru hande subana to bureau hawjine e filla durwidol jaynari nder leydi Niger halsiya. Ɓe kolli yeeso jama'are golleji ɗiɓe gaɗi hitane duuɓa ɗiɗi e nogay. May Moussa Alhaji Bashir, horejo halsiya Fantini, Mamman Ada.
Au titre de l'année,
nder hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e laso e go'o timmoode muɗum halsiya fedde wonde no durwida jeenol himɓe golle mum ni gi'aama nder nokkuuje kewɗe. Misali nder yiilaaru firta ko e himɓe e waɗande himɓe fedde nde annden ni ekkintinooje ko watta ɓe ñeeña ɓe mbaawa waɗude golle maɓɓe. Fedde halsiya nde duuni faa hannde naati nder sigilaaji gaɗol cuɓaakiiji leydi Niger. Ko watta tewteruuji jannde e tefol golle fedde halsiya nde annden ni tittinkinake, ko watta tewteruuji ɗi annden gaɗira no wuɗiri. Faa hannde nde en daari waɗan boytaali hemre e soji nayi e joyi gaddaɗi to fedde de endal halsiya du fa hannden ni walliri har ko darta filla kawrol jawdi leydi gollirteni. Misali hitaane hikka de endal ni waɗa milliardji sappo e go'o e ko dekki ceede sefa ko hawra gam gollire nder leydi ji endal.
Gam barke ñalande ni leydi Niger ba hokkoɓe habaruji accaha gaɗa dow fi o jaynari di no waɗire far laabi kewɗi nani famaka Suleiman Oumarou Bara, goto nder horeɓe maison de la presse nonni Fantini Moctar Hammadou e cellalol.
Jaɗo koƴƴal habaruji ko wala fay mbuɗum hokkama ceede tawi du hanana tawe e dow jonde hoore mum. Ceede ɗen no wawi waddude kujjum dow moƴƴinnogol golle muɗum. Oɗon mbawi du ɓaditeede e wiide mane miyiɗana nder moƴƴunol habaruji maɗa hokka gaɗana kam hunde nde. Ɗom do neɗɗo no wawi yeynede. No wodi kadin laabi kewɗi ɗi cuuɗi habaru mbawiri yeynirede. Min mbowi yiide ɗum nder golle ko arɗiɓe cuuɗi habaru kokketeɓen gam tefude yeynudeɓe. ɗiɗum yiyeede enenede gam no anda ko nder moƴƴinol habaruji ɗin hokkaɗi ɗi kanana fonnude ɗum. Woɗi du seni horeɓe jeynama to hettintoɓe cuuɗi radio ma ƴewoɓe teleɗen kapta landi dow habaru kokkaɗo.
Bandiji jeɗɗo ɓe leydi Niger kan nangida e jaɓe 2,200 ɗi malfa AK-47 noon ni heccere ɗuɗɗe kam polisiɓe ɓe maraɗi kolli gouverneur mo région maraɗi Gouɓal bomɓe ɓeeɗo nanga kana dow ballaka kaɓɓiniɓe leydi Nigeria golle natunde caka maɓɓe e leydi Niger. Procureur leydi holli nannol kaɓorɗe durwide ngam nafaka ɓiɓɓe leydi nani Moctar Henri Martin Fantini jadimin Mohamed Mamman.
Gouɓal andanagal ngal nde en daarini hana kangal tan woni no wallira bomɓe ɓe enden no kippito cakantaraji meɗen ɗe enden. Nder habaruji ɗi min keɓi bomɓe womɓe Nigeria ɓe enden fuu kaɓorɗe ɗe ɓe gollirta ɗe enden tokkirtana ɗo enden leydi Niger nden ko yettoto maɓɓe. Ndennede ni en mbawi haɗude jewtinol kaɓorɗe ɗe enden ɗum walliran jonde jaam heɓum. Mbadu ni jonde jaam nde enden ni heɓaki fuufu ɗum ɓoytira. Ɗum ɗu saabi komiɗen gattadani yaade e himɓe nangana domoɓe leydi ɓe enden to wumpere bonde tawa fuu sey ɓe cutta dow ko yawi duɓe gara ɓe kalana sogeji ɗi enda ko watta jungo deke dow bomɓe ɓe enda.
Gaɗa fi bonɗo gaɗaɗo tera nogay e jeɗɗi lewru novembre hitane duuɓe ɗiɗi e nogay e go'o waddi mayde himɓe tato dental leyɗe afrique hawjine fi jonde jaam e joɗɗingo laabi démocratie e heɓugo bantari repad kenga hawri wurtini haala yasin ɗo nder galluñe may holli mette mum dow mburtaki gaɗaki ñalani nden ɗon no ɗum waɗiri no watta do daane e horeɓe kawjiɓe e dartingo hakke ɓi adama de nations unis waɗa ƴewtinaki dow fi o nani famaka Abdoulaye Seydou horejo repad Fantini jadimi Michel Deji.
Repad yarraraki e gacce kon waɗire sembe sembe hirñere kañum e bononda dow himɓeje honno ko waɗa to endam terani endam e fa hande tirtinde sembe himɓe wuuro yardo sogeji leyɗe janan ɗen na gar joɗo nder Sahel oɗo tawidu konɗan himɓe noon laatiɓe sawti jonde onle sogeji janaɗe nder leyɗe endam ga Allah e fa hande ndu ɗi sogeji leydi meɗe e leyɗe yaasin fuu keppi jalade basiji ko hirñereji ko wonno waɗɗum fuu fa jokkay rata hakkille fukkigo ɗuuɗi ɗon kaseno ɗum latineke du konɗan bononda yaade e gurdam mabɓe fa hande ndu minen kolla minen du rafi yardade amin joɗade orle sogeji leyɗe janane to jomumen ƴuwi fuu minen gaddu noddagal yaade e fedde leyɗe duniya hawjide filla hakke ɓiɓɓe adamaɓe ɓe gaɗa wiɗagol sanne e dow fi ko watto enen kaya kañum e terra gam gonga wurto kasi enɗan ɗum woni ko France ne nafoto nder jonde muɗum ɗo enɗan Niger Mali kañum e Tchad
gollirde leydi Norvège hawjine e fi himɓe peroyɓe NRC noonni hande subana nder gallu ñemey fuɗɗi kawral kokkol andal ko balɗe ɗiɗi to hawri pelle hano jinganoje ɓiɓɓe leydi e hokkoɓe habaruji ɗum do ɓeydol andal noon dow ballakaji eno ballaka tefirte wallire himɓe darnan Fuday Ahmed yewtidi e Marine Oli Vesi noonni kawjiɗo tefol balla ɓangere leydi Niger e Burkina Faso
au cours de notre travail
de gollana mi minen pelle ballitoje de endan jii ono chadale no wodi sanne a himbe fama no golde yarto nenne ne kay duna han tawe dum fami no gollangal yarto e ko min jidi wadde fu gam batte famtinde dum woni koro ko min gatto min e ko ami hara pelle papoto de endan sabo kati kewdi himbe famata dum famtinde ono himbe jingonobe suudu baba horebe kanyi e fa hande hokkobe habaruji ko nandi e mudum futay hebi famtinake dum woni koro golde ami de min gatto de endan men sabi min e kettinogol e jande nde enɗan keña to enɗan tilaɓe ri horeɓe gaari maire e gaari préfet e gaari ɗum fuu du konɗan heɓa tawe neɗɗo fuu naati e famtinade ɗumɓe woni gollal amin e hoore muɗum noyi wonno min gomini golle golle amin ɗe endan heɓa tawe mo hen fuu no wawi waddude ballaga muɗum eley fi on enda
participer au mieux encore une fois à la réponse humanitaire en cours dans le pays
fitta kanani lewru juillet hitane du ɗi e sappo e jeenayi nokku to himɓe giɓe torra jaɓɓititte nder zender nokkure ndedo woni nokkure arandere ñiɓande leydi Niger ko gomnati ñiɓi nokku noon to himɓe dillowanɓe leyɗe mum'en jaaha leyɗe larabuɓe diweteɓe gartiri wuuro jaɓɓititte noonni na gi'oɓe no jaaha far soɓɓirde leydi din torraji ɓe ke'ata eɓe jaɓɓite nder nokkure nden ɗon nani fama ka Abdoulahi lawwali kawjiɗo desa nokku ngun o fantini Ali Keita
Zender de en daari ni ummotoɓe leyɗe mumen no jaha leyɗe yaasi no tukkira ɗum sanne kam fuu du fa handen e adoɓe cukaɓe na himɓe no jaara no gollinowa na no kolla ɗum e mardi bondi nder leyɗe suɓɓirde afrique ɗe enden handen ni waɗan himɓe keme ɗiɗo e capanɗe tato e jeɗɗo wartiraɓe ɗo enden wonɓe no jooɗi nder nokkure amin nde enden nder wartiraɓe ɓeydu ni fa handen no woodi rewɓe sappo e jeɗɗo cukaɓe rewɓe famarɓe hemre e capanɗe joyi e nayo worɓe capanɗe tato e jeɗɗo e cukaɓe worɓe famarɓe kan en du lasu e jeenayo min jogata ko himɓe jooɗo wakkati fuu ɗo enden min balliranɓe ni noon min gaɗanaɓe safari nden neɗɗo maɓɓe fuu wallire soɓɓe wuuro mum deni du Allah waɗi himɓe leydi Niger no nde ɓe kooti wuuroji maɓɓe no woodi pelle ɗe balliraɓe ko watta ɓe keƴora ɓe mbawa jooɗade wuuro fa du warde hannden min keɓa e balla gomnati fuu bawɗe amin kanni min gonmiɗen gollira
famama ko wulo wulo woni no ɓuyto pewol gol no naata balɗe cakkiti ɗiɗɗo nder leydi Niger noni no sarusi hawjini e fi kenu e diyele sasumɗe mbiyani météo o fantini madan aminu nafisa hokki jadimin rukkay yettu abdourahmane fama e kelalol
en tawa kena nder wakkati dabbunde woɗi dunde natiri wadde e wadde gawɗon jiya kenduli puɗɗi wifude yeru no jiruɗon ni wulare fuɗɗi ɓuytade nder balɗe cakkitiɗe ɗe nden henduji dabbunde ɗin puɗɗi wifude nder leydi ndi fuu no foti latino tawde ummaki sollare ley subaka on waɗa jaangol lasara on do fuɗɗa wadde pewol nder ñalowma on do wuluwula watta sanne gam nange no wooti e nder balɗe garoje ɗe no wawi pewol ɓeydo ma fuɗɗa ɓuytade ɗum du nder wakkatiji balɗe garoje ɗe no wawi latade ɗum waɗa pewol dey ɗum ƴartinta ko fa non fuu
hoorejo leydi Burkina Faso Roch Marka Christian Kabore hoorejo oni o deki kenga jungo dow talkuru gan darnugo kaddi golle premier ministre leydi din Christophe Marie Joseph Dabiré nonni don do kokkudo fama do mun miki Rwanda hokko habaru non mo leydi Burkina Faso gondo waga o holli ko paddol golle premier ministre o no faddoto golleji sarusiji di leydi din nonni nani famaka Adama Dawati hokka
la conséquence d'une
il koni he bandum wawi wadude der maral leydi der mun ni no limte kaol ko e himbe gan himbe deni gomnati jippake tokkan no yamudirano mo en goni nato wambe der adanga leydi kessal gal enda denni dum fewna golle gonado no gade fu der leydi di enda fa handen de en daari leydi Burkina Faso di idum wawi helude sembe golle pudade fu ko darata non filla de na ko himbe he are mu na har ko darata filla nyawtigu mabbe der ko rok mar Christian Kabore ni wi'i las joy lewru novembre o wi'i gomnati o ni sigilaji mudum heedintel ponditi denne no wado nato wambe gomnati o endantu dudu amadu fa handen no wado ko be tokkaino gomnati o endan nata ko watta himbe fu kawra sambeji mu en mo sola rafke jara hakkilu fukingo go endan heb
la question sécuritaire.
Yewtere pindinol illa ko neddo arano hebbida nyaw coronavirus de leydi Niger gomnati hooji aadi mabbugo keri mun nonni illa lewru avril hitane dum edi e nogay gollawol woni der laabi ko jaadi ga hisna himbe rabbo nyaw coronavirus nonni gada lebbi sappo jow ko keri di wonno mabbi laamugo hokki lawol di pirte nonni dey laabi gon joddinama dum do keri din hano ewtinaki no watte dow cellal himbe nonni ciartobe keri din nani ko Adama Dawati e Mohamed Mamman waddi
e dow keri natir leydi Niger fu horebe leydi endan jojjini don ewtintobe cellal himbe dow fi coronavirus o endam wakkati wono burto e wakkati wono nata dow keri di endan Ousmane Yakuba kawoni horejo police kawjibe filla cellal region maradio mo famina no dum wadirte
kantan
kollo gomnanti hedde dow kero leydi be godi gollitirgal mabbe ko be ngadirta eto jewde nimbe sakono gondi nyaw coronavirus on desembe wulo bandu jomon wittake e terde chapande tati e jeetati na no wondi doyru min noddata na loctorojo on wara wada gollal mun didabal tatabe ngende ni yottake to jomun waawi wittini rede der no kure to hojante teddeji dom min noddata na maradi tafude jom en andal kotta tawe wittarake har jahangal mudum mane wartire der no kure to hojante teddeji farsawron mun
Ousmane Ibrahim lumojo jiaado le wuro maradi no holla do endan noy wonno be gondo be ganne se be gardo kerol Isa Jibia ko herri eledi kachina Nigeria
nan dan Isa
to dan Isa seni on jottake loktoro benno dom burtinere don goto dum do odon tawtondiri ni neddo wattane e tirgal wulo e tindemu dengel woyi kay jomun fadde dengel woyay du cioddito da der lorema to min kay dubi an didi ni e wadde jahangal alle e bawde mu fe goto wo way tawdede e nyaw coronavirus der lore katawan
corona
jojingo sarusi filla challal do kerdi yobe jale hewbe arande de endan ebe nudi do majjum kano ko sektowi ebe jaba be ndare do nyaw coronavirus ngu endam dum wono ko Ousmane Yakuba horejo police kawjibe cialal region mo maradi hal
deja la si
indunde no gollidol non e gado jahanga wala fu e lora bede min kepata nimbe be nyawgu woni hemun amma min gollidi tana e habbinibe dibe ballami harto yobe jale be ndoggu
message buliti
yarno sarusi filla cialal region mo maradi holliri yottaade jene lewru décembre 2020 e go'o région maradi o endani wadaina himbe chapane jetton ko yida nyaw coronavirus ngu endan der mabbe ko nan jene yon woni ko nyaw ngu wari
nonno ni don habaruji din timmi amma jabbito don habaruji dangal hausan kore ko Hawa Usman waddata ngada habaruji din fu jabbito don Michel DJ no waddan battu joda kalen
studio kalangu
diva do radio alternative
lamba chapan ejena ijena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan ejetati ejena tobere ejoy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre edidi tobere ego fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan ejena ijena fm
studio kalangu